Small God. Wow.
Can you come here? Hard.
Se munye bia mumbwano, se bwano amunswano. Yen soja ningumamu, hitina ye debano. Se munye bia mumbwano. Yen mahanye kusu, ahaye kusu. Yen mahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Yen mahanye kusu, ahaye kusu.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lan kiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Huzi hakuna mtu kupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyang'au, tunangoja uzime tukusike bado ukiwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama ukifuata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, cha ajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts na sichanje na tumbukiza. Wanda sika guvu za giza na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Yeso jani ngumomu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano. Ye mahanye kusu, ahaye kusu. Ye mahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Ye mahanye kusu, ahaye kusu. Kusha give me the kusha, man who dealer na he de bomi. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop allow our lie. One man so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, oh, when I will not shine, man for deal. See ya, she share, nobody can stop me light. Not so green, which night cry, you became. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all. Now you're fine, come let's eat the whole place. Now I'm kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia kipata so kesi. Ato kibatika kutona wote tumeponda na pamba nye pesi. Haujui chuchote kusu hasu zangu na kikana jijaza. Guess. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pesi nye pesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chichote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumomu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Ye mahanye kusu, ahaye kusu. Ye mahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Ye mahanye kusu.